ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona, ukimwona, ukimwona mwambie namkata, ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona, ukimwona, ukimwona mwambie namkata.
Them pregnant gun she the one I want, them same gun she the one I need them. Anything she gon' need, I go give it to her. Wanna wanna be with her forever. She's so beautiful, she's so hot like sun. She's so shining, better than diamond. She done make my days look awesome and make my heart go blossom.
Like a moment good to remember, I cannot wait on to forget you. You make me fly like a butterfly. Your love so good, me not regret. So glad to miss who I'm away. So much pain in my heart, you know. No, girl, I don't wanna let you go. Me need you again.
Ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona, ukimwona, ukimwona mwambie namkata, ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona, ukimwona, ukimwona mwambie namkata. Baby kwangu wewe ni kio, mami let me stare at you every day. Come kiss, I go kiss you. If I touch baby, I go squeeze you. In between me arms, never never leave you. In between me arms, never never leave you. Baby pull up to bring up your love. You're not gonna bring this your love forever, girl. Ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona, ukimwona, ukimwona mwambie namkata, ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona, ukimwona.
And I love you, girl, when I'm with you. For I see you passing. You're the reason for my tomorrow. And I need you, darling. Always wanted a good one. And love to live a good life. Baby, would you come into my life? Don't keep me waiting.
Imagine my imagination. But you should know it. I love the way you're walking, the way you're talking. I wish I could be your saliva, I could taste all this forever. Tender touch, give me, drive me crazy. Oh my God.
Ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona, ukimwona, ukimwona mwambie namkata, ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona, ukimwona, ukimwona mwambie namkata.